Alaska say, Musale, Sancho for this one. Yes, sir, this is how we do it. In the building.
ZambianPowers.com.
BR Records Africa, Africa. Sounds Production.
Akakeve na peza, uyuyeve na peza, na vutika maningi, kupeza muzika na uyu. Akakeve ni kanga, uyuyeve ni wanga.
Wanga.
Aliyo ni fumani, kerupanga ni silikani. Kumusie anikoni, wanutusanga ni muziki nyani. Bale kile wabangata wapalezi, kele kufita ni mazazi. Ilate unaisho na fela ingete api ni mezi. It's a boy Alaska sa in the beauty.
Akakeve yes, na peza, uyuyeve na peza. Na vuti kama ningi, kupeza muzika na uyu. Akakeve ni kanga, uyuyeve ni wanga.
Wanga.
So fine, so nice, so kind, so bright, like a sunshine. She's so beautiful, African queen. Niwanga,
wanga, uyu niwanga, uyu niwanga, uyu niwanga. Nikanga, akanikanga, akanikanga, akanikanga.
Big ups everyone playing this on the highest volume. We know it's your boy KMMK. I'm sorry guys, I'm playing the building. Yakuji baby.
Yes sir, Jizz Maker. Young Sky Bo. Dumb Jizzo. I see you. Uncle Kid, Uncle Mama. Yes sir.
Downloaded from ZambianPowers.com.